hadalkaasi ayaa yimid iyadoo Lukashenko uu martigeliyay wasiirka difaaca Ruushka Sergey Shoigu. Sida ay baahisay warbaahinta dowladda, Lukashenko ayaa soo xigtay wadahadal uu la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin isbuucii hore, isagoo sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen baahida loo qabo in Ruushku uu ilaaliyo Belarus sida dhulkeeda haddii ay jiraan gardarro ka dhanna Belarus. Putin ayaa dhaleecayn la kulmay bishii hore markii uu ku dhawaaqay in Ruushku uu hub nuclear geyn doono dalka Belarus. Ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale u adeegsaday Belarus meel ay ka soo abaabulan duulaanka Ukraine oo jirsaday in ka badan hal sano kadib markii laba ka mid ah xulufada Ruushku ay ku adkaysteen inay sameynayaan keliya dowlatus military oo aysan jirin wax qorshaha oo lagu weerarayo Ukraine. Dhanka kale, laba gobol oo Ukraine ka tirsan oo kala ah Kharkiv oo ku yaalla waqooyi bari iyo Zaporizhia oo ku yaalla koonfur bari ayaa gantaallo lagu garaacay, kuwaas oo ciidamada Ruushku ay geysteen dhammaadkii isbuucii lasoo dhaafay sida ay sheegeen milatariga dalka Ukraine Axaddii. Alexander Brukudin oo guddoomiya gobolka Kherson ayaa sheegay in diyaaradaha Ruushka ay duqeyn ka geysteen laba deegaan gelinkii dambe Axadda, balse waxa uu sheegay inaysan jirin khasaare si degdega loo soo wariyey sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Associated Press. Guddoomiye Kharkiv Oleh Semihubov ayaa sheegay in duqeyn ka dhacday Kubiensk oo ah magaalo ay hore u haysteen ciidamada Ruushka kahor inta aysan Ukraine la wareegin Sebtembartii lasoo dhaafay ay ku dhinteen laba nin Axaddii lasoo dhaafay. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa dhaleeceeyay duqeymaha diyaaradaha Ruushka oo uu kusoo beegmay xuska Palm Sunday.
In ka badan 140 million ee qof ee reer Ukraine
oo Masiixiyiin Ortodokska ayaa u dabaaldegay ciidda Kristanka ee Easterka 16-ka bishan Abriil aynu ku guda jirno.